Ebusuku abambe inkunzi amise isithupha kuphukuthe impahla mawuyisithuthu bekahere sasebenze ephaketheni ubeyidalele danse egidile esihogweni urholokoqe phatha uphonde likikizisa ivolovolo ma umphikisa aphuka isikopho behambe ekuseni idebhay abuye ebusuku aphethe imoto masaphethe umnotho bekaxubhaxubha ngogologo bekangene esontweni adonse umfundisi ngokhololo donse impompo acela umnikelo plazi neyimfonomfono bekaphilele ukwenza isona ekuhlupheni ubeyikhosa ubenelihle libe elisabekayo elifana nelenyoka engena nembeza isifubo besikhombe sidwebeke nozola shiye simobombobo qophoqopho khala gogogogo umzimba ulahle gobhogobho ephefumule nuka isihogo bekumhonqonqo woxobo efase bhema ngoqhonono uhumusha sonke siyamaza ube nenhliziyo nenzondo sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha sesu janje yasikhala lento khapha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
sebemshayile uhumusha
khashe
yasikhala lento khapha
umashe ngaye mzuzu yobusuku kubo lobuzukuzuku efuna isgo shaya iphuzu bekafuna inyuku ngesinqele kanti kuzonqapha usuku amagqaqa amzumile abheke emumva afika amphula isiphundu buchopho buchaphakele kwisikondira mase bafika kuye bamboza ubuso ngekofira mase bakhipha isibhamu selahle isidumbu basibambisa bamkhwifa ngamathi bamemeza bathi beke ebhokisini ubhodile ufile eqondile umgodi ugujiwe ithuna umzimba seliphakeliwe uhumusha ubejomba ukufa mhlamalanga ehutshwe buvu behamba nefele emnyama ibinetha eceleni imvula ithunzela imnyama neyivunguvungu sihlezi kuye emumva imithi abeyidli bimla umuntu angimvusela nequnga mayibulela ubeshona ehlathini ayogeza ngesiqunga bekayidela kufa impilo yakhe wayidela esakhule ekhulu ukuthi engena ephuma ubukhulu ukudi wakufunda kuyiso hlale harangu
Shisi ntimi skotheni Soma la ume kona ngifala pwekona Mina nguwana wenu imina Yebo skotheni.